rangu I tamavia si zengu gira kabiri nagira ngo nonde kanyamba jambo naburiri banza niriheruka kuko nayo byekenshi namushavuza sinashikira ubwiza bwe nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramubera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushiriraho uhanura karindwi inshuro ibihumbi byinshi ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushiriraho uhanura karindwi inshuro iwanjye ndagukunda ishinguri ndakubabariye